daddy. Not church, I'm loving you, baby. Nimekupa moyo wangu, baby. No life without you, baby. Nitakufa kikatiri, baby. Darling, paka tumefanana. Sijuti kujuana. Kwako natuama. Your love is true. Mapenzi kuridhiana. Kwako ntabanana. Nawe mpaka kiama. Your love is true. Hili jimbo lako, honey. Siambiwi na sisiki. Eti, aniache, amuachie nani. Ningu tamu yake, kali tuliza rohani.
Aniache, amuachie nani. Ningu tamu yake, kali tuliza rohani.
Kiyama, your love is true.